kitamu sana. Usichoke, kia mwisho ndo fungua dedo. Wacha nishike 16 ska kipedo. Bado, I am so so fresh. Tebo na envy na dupi wa so so deaf. Times, I was so so stressed. Now, I'm so so blessed. Remember, you only win or you learn. Hakuna sijui oh, nili blanda. You make your bed basi, lala kwa kitanda. Can you era ikutoshei, buda geuza ngepa. No one handed me, nani nilijilete. Saina razor blade, kajilete. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. From counting ideas, I na hesabu mapesas. Na friendship, sio kuhesabu favors. Kumbuka, life sio ajita die inside. Easy lines sio obituary, don't die inside. I have mouths to feed, nana raise ka baby. Kuna nights nilikuwa sleepy ka devi. Na kumbe, wananipendaga this much. The only time wana rap kunishinda labda Christmas. Niko juu sana, but a few hours to the peak. I'm strong now, cause I started weak. Natua Europe, na natua Memphis ka blick. Sio lazima nibonge, presence yangu ina speak. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches.
So life ilikuwa hali haikuwa tu ni rahisi hivyo, but tulikazana mpaka tukafika mahali ambapo tunafika. Pia I think kumuomba pia Mwenyezi Mungu sana angelifanya mpaka tukafika mahali ambapo tumefika, sababu haingekuwa yeye hatungefika hapo mahali ambapo tumefika.